kulungile ngesikhathi na kanjani imizuzu isikhombisa nesigama emveni kwalishayekela dlula ke ihora lesithathu namhlanje kuntambambo lesine insuku 18 kuyona inyanga kambasa kunyaka ka 2024 namhlanje siza ke bukhoma njoba ke sila ku 16 ehlangana ne Sportfield eMandeni local municipality as all know ukuthi ke namhlanje sisendaweni ebizwa ukuthi ke senyoni esigodini sasendulinde njoba sithi ke hashtag freedom month inyanga lesikuyo inyanga enkululeke ngezi Afrika njoba sasazi ke sekupheleke iminyaka engamashumi amathathu sangeneke ngaphansi kwenkululeko ngale kwalokho lo nyaka siku ka 2024 unyaka omkhulukazi eningizimu Afrika omlanda njengasazi ukuthi inyanga lezo thwasa mhlazana zingamashumi amabili nesishakala lonye kuyona inyanga kanhlaba sibeke sizovota ngokusemthethweni official it an official date yokuvota eningizimu Afrika ngale kwalokho siyazi ukuthi njoba ke silana kanjani samsana ke nomnyango ezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa komphakathi ngokuhola ke uyena ku-MEC uSipho Hlumuka ubophela ungidi njengamanje sizokwamukela la usomlomo wesifunda la eMandeni District Municipality bambiza ngo-Lady D ukansel uDoli Shando athathe le thuba sikubingelele sikwamukele
angibingelele emsakazi ngibingelele nabalaleli bonke bakho
kuyintokozo ukuthi sibe nawe ngalesi khathi ke samanje Lady D hlasimpeke uma ngathi usithathe sibeke njengalokho namhlanje ukuthi ke sila ungathini nje kakhulukazi sibone intuthuko izabukhoma ebantwini bakhona la endaweni yaseMandeni.
Firstly msakazi angibingelela abalaleli bakho ikakhulukazi abakhele iLembe district njengosomlomo ophathiswe lesi sikhundla African National Congress ngibonga kakhulu ukuqala sakazi ukuthi imanifesto yeANC iyakhuluma nempilo zabantu thashintshe zibe ngcono la sikhona namhlanje nase ward 16 kukhansela uMathonsi owhip womkhandlu waseMandeni lapho khona ibridge elakhiwe khona li range ko 38 million lapho abantu bakulendawo bese behluphekile izingane zesikole zingakwazi ukuya esikoleni uma kufanele linile izulu kufanele lezi ngane zikhumule zishintshe izingubo baningi nabantu abalimele nabahambile emhlabeni may their soul rest in peace labo bantu hayi ngoba besithanda as uhulumeni kodwa intuthuko mayifika ifika ngokwama phases sasiboneke kunesidingo ukuthi lezi impilo esayilahlekile kungabe kusaba khona ezinye impilo ezilahlekayo namhla sino MEC uhlomuka wakwa transport ozothula leli bridge elihle ngendlela emangalisayo impilo yabantu base ward 16 nabantu baseMandeni ayisafani naqala njengoba uANC ayingenile emandleni wawuthatha lo 5 years zikhona izinto esiyibonayo nezinto ezenzakalayo emphakathini sithi siyabonga kakhulu kumama uNomsa Dube Ncube okuyena lama MCs angaphansi agijima ngendlela emangalisayo eza kubantu qala uhulumeni msakazi besingamazi thini kodwa namhlanje uhulumeni siyamfila siyamthinta ngezandla senze konke sikhulume zonke izinto simgxeke kodwa engikuthandayo kubantu baseMandeni bamgxeka ngokwakhe
okay sasempeke ngiyafuna nokubheka la ukuthi Lady D usukubalulile ukuthi nayithokosela nayithakasela ingqala sizinda elethwe uhulumeni waKwaZulu-Natal ubamse no Department of Transport ngokuhola wenu babungeti phathi iqiniso ukuthi kwesinsikhathi sesibone into bathi ifika kithi singabantu siphinde siyibhidlize thina isifikile kubantu ngiqinisekisa kanjani ukuthi ngaso sonke isikhathi le ngqala sizinde sifikile iyaphepha ngaso sonke isikhathi ikakhulazi la esifikile eMandeni
uqinisile msakazi into yo lade sigcizelela lapha ngaphakathi etendeni ukuthi uhulumeni manje ilethile intuthuko kubantu abantu kufanele bayi-owne bayithande intuthuko yabo ngoba abantu abamnyama msakazi angikho racist but ade bekuyi-disadvantage all along wangena uhulumeni ka-African National Congress zashintsha impilo zabantu zabangcono sizothi ke emphakathini njengoba besigcizelelile ukuthi le ntuthuko esifikile akungathi sifuna okuthile bese siyoshisa ibridge because ibridge kuzobuya kubuyelwa emuva la siqhamuka khona sifisa ukuthi njoba selikhona nje abantu balithakasele baliphathe kahle bazi ukuthi kade behlupheka lingakabikho selikhona manje kufanele ukuthi baliphathe kahle bahloniphe ingqalazizinda zikahulumeni
Esikudedela somlomo ungathinje umyelezo wakho ugcina siyazi ukuthi ke ngempela ngeke ngasho ngaphambili ngisalandisa ukuthi inyanga ezothwasa ukunyanga kanhlaba zingamashumi amabili neshakalolunye sibheke ukuthi ke sisokhethweni eNingizimu Afrika ungathinje lakho lokuphetha
Hayi msakazi njengoba phela nalapha phakathi bengisho ukuthi we are deployed by our political parties I'm deployed by the African National Congress ngeke ngiyeke abantu bakwaZulu Natal ngiyeke abantu baselembe sengitholile ithuba ukuthi defendani intuthuko khona umhlabelelo othu uqalile umsebenzi uyawufeza asingafezelwa abanye abantu njengoba uhlomukelazi leli bridge esethule nemgwaqo eugravel lapha athi uzoyifaka itiyela akungafika abanye abantu abazothatha leyo plan bayihlikize yonke sithi abaphume ngobuningi mabo bayovikela uhulumeni ka-African National Congress kusekuningi okufanele akwenze kukhona asekwenzile akuyafinyeleli la sifisa khona
Somlomo kube intokozo kakhulu sibonge isikhathi ngesakho siphinde sibonge nanethuba osinikezelelwe namhlanje kuntambama
ngiyabonga kakhulu umsakazi ngiyabonga ukuthi lenyanga kungeyama freedom abantu abakhululeka ngayo siyafisa ukuthi njengelembe district sithi abantu abakhululeke impela kungabi khona lokho ukuthi sikhululekile kodwa kusekhona amathize thize abakhululeke impela njoba u-African National Congress wafika wazokhulula abantu
Sibongela kanjani bekuyena kuSomlomo ngaphansi kweDistrict Ilembe District Municipality namhlanje uSomlomo wesifunda la ngaphansi umama noma sithi kuKhansela uDoli Shandu bambiza ngoLady D sibonga kakhulu ngesikhathi sakho
Yabonga ngiyabonga umsakazi
Kulungile ke isikhathi masinje imzuzu nakanjani ithi ke ayibe ishumi nane nesigamu lusheke ladlula ke ihora lesathu namhlanje kumntambama sasekhona ke la njengoba ke sikhona la ehlangana neSport Field Ward 16 eMandeni Local Municipality sibambisene ke neDepartment of Transport Community Safety and Liaison ngokuholwa MEC Sipho Hlomuka namhlanje kuntambama maduzana ke nje sobeke sikhuluma ke naye sizwa kafushana ke naye nanokuthi njoba ke sabona ukuthi akaqalanga nje la endaweni yalapha ke eMandeni namhlanje kodwa kuqaleka khona ke la kade kuza nalapha khona ke bamsene ke la nenhlaka ezokuphepha ekakhulaza embonini ezokuthutha eNingizimu Afrika kuyiSantaco uzophinda silandise ke naye izolo ukuthi ke sesambona egcacele ke endaweni yasenqutu nakhona kuhambe lakhe luhambe kanjani osuku la izolo kodwa manje Ngivumele ukuthi ngidlulise laba phambi kwami. Ngathi mzuzu ishumi neshakalombili nesigamu yaveleke yashintsha ke ngiyibhekile ebhodini yathi ke ishumi neshakalolunye nesigamu emveni kuba lishayeleke ladlula lona ke ihora lesithathu namhlanje kuntambama. Sana kusivulela kuyona kumsakazi yonke umphakathi esilalele njengamanje sikubingelele bese ke siyakwamukela namhlanje kulesine iy'nsuku ziyishumi neshakalombili 18 yona inyanga kambasa unyaka ka-2024 siyazi ukuthi mangabe sikhuluma ke ngenyanga kambasa neNingizimu Afrika sigubha iminyaka engamashumi amathathu ngaphansi kwenkulu Hashtag Freedom Month ngale kwaloko unyaka ka-2024 siyazi ukuthi unyaka omkhulukazi eNingizimu Afrika njengoba ke sazi ukuthi on the 29th of May this coming month nakanjani usuku lokuvota lokuzo nakanjani luzo exercise akona kale malungelo esiwagubhayo kuyona ke le nyanga njengoba namhlanje siyazi ukuthi sila endaweni ebiza ukuthi kehlangana neSport Field la ku Ward 16 eMandeni Local Municipality endaweni ebiza ukuthi ke isenyoni esigodini saseNdulinde sithi hashtag sithi ke sithesha why hashtag inqola yentuthuko asisho ke nje ukuthi kuphela kodwa ke ingakho sisho nje ngoba because ke sihamba ke nomnyango ozokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa komphakathi khona ke la esifundazweni sakwazi Natal ngokukholwa ke uyena MEC uSipho Hlomuka ungidi ubophele sinayo njengamanje sathele ithuba sikubingelele bese ke sikwamukela umphathiswa
sibingelela kakhulu umsasa sibingelela nabalele emakhaya
Kuyintokozo ukuthi ke sibe nesishingishane sike ngqongqoshe kade besho nalangaphakathi nami ke ngufakazi kaloko ngoba ke emisi longahlangana naye sikhuluma nje kanje indaba ekakhulaza ethinta umsebenzi kodwa ngeke ngimbone ukuthi akajwayele ukuba indoda efaka izicathulo lezi zifomali khomsa khona ukuthi indoda egijima ungayifaka eground uyinikele ujezi number 6 bese i all rounder ngendlela akagijima ngayo kodwa ke ngiyazi emisi ukuthi osukune lamhlanje siya intathu kawuqalanga la sesiyakubona kaDukuza ubuhambisana ke la nomnyango noma sithi ke imboni noma ke ifsanitaka khona ke la sifundazweni sakwazi Natal kanti ke nayizolo siyesabona ukuthi ke la ubusendaweni asenqodi uhlasembe ke MEC ungasilandisa kafushana ngaluhambo lakho
Sifisa ubonga kakhulu sibonga abalele emakhaya kunjalo izolo besambele I district yalapha ya emzinyathi ngaphansi kwenqutu local municipality lapha eward 1 eQudeni la khona ba design ama program ababili yoqala I program bese ibambe lapha siyothula intuthuko kubantu bakithi laba sithuka nosonkonhle ozokhanda imigwaqo ehlukahlukene lapha ya enqutu kodwa bese ithula eward 1 kodwa eward 2 eward 3 kuze ofe eward 16 uzokwazi to benefit imigwaqo ofana kelungiswa Ingakho ke sifisa ukubonga kakhulu abantu bakithi ukuthi nala singafika khona sizofika khona abantu balapha nenqutu bayajabule kakhulu babonga abancenqoze ukuthi bayibona intuthuko bayibona ngamehlo ayikho lento intuthuko bayaxoxelwa ngayo kodwa bayayibona siyafisa ukuthi sisho sizoqhubeka sisiza abantu bakithi imali esifake laphana imali engango 47 million lapha nje inqutu iyodwa izolo ezokwazi ukuthi size abantu abahlukahlukene imigwaqo ehlukahlukene lapha enqutu ilungisa ngisho ama drainage ama patching imigwaqo ekakhula zetiya lena eyinkinga kokuklinwe nama drainage ayinkinga sasho futhi ukuthi kunabantu abazoqhashwa izolo nje siqhasha abantu abane abadala nabancane khona nje umama okade na 50 years oqhashwe wajabula wabonga wancenqoza ukuthi yena ubazi ukuthi masumdala wasaqhashwa kodwa sakhombisa ukuthi longa mampunge into engekho leyo nabesifazane nabadala bazokwazi baqhashwa namhlanje ke kuseni sivuke saba nemhlangano neSantaco nemboni ezokuthuta la khona iSantaco eyisenzisana noToyota Halfway ukuthi bane competition kwakhona ukuthi zonke ama-association ayahlangana akwazi ukuthi akompite kodwa compete ngento enhle lapha yakwe-Halfway ukuthi mabethenge amatekisi mangaka amatekisi abawathengile kwathola ukuthi iStenga Association iyona ewinile namhlanje besiyothula siyobanikeza itekisi iStenga Association mahala ha kusho kodwa kubalulekile ukuthi senzisane na wonke ama-stakeholders ukuze sithuthukise indawo yakithi namhlanje ke manje ke silana ehlanganani Sportfield lana eMandini la khona esizovula ibridge ekuthiwa umsunduze river bridge khona la enyoni era ngaphansi kwe-ward 16 ibridge leli ekade sebekhale kakhulu abantu balana e-ward 16 ngokuthi make lana nje kancane akuhambeki ingane azikwazi kwesikolweni abasenza abakwazi kwesikolweni kodwa sithi namhlanje alifani nayizolo futhi siyafisa ukuba kuthembisa abantu bakithi ukuthi inamhlanje ngelifana nekusasa uma bebambisane nohulumeni kakhonalose yonke izimpilo zabo zizoba ngcono ngomsebenzi wethu ukuthi senze impilo zabo zibe ngcono imali ade siyifakile khona imali engango 31 million ukuze bakwazi ukuthi ibridge lakheke impilo zabo zishintshe
Usakhuluma ukuthi ke impilo kwezambo zishintshe mhlawumbe ngiyafuna nokubheka la MEC ukuthi ngabe khona yini abake bayithola nane ithuba lokuthi bayitholeke nabo behlomula noma beqashe kakhulazi mangabe kunama construction asukwe khona head kakhulazi endaweni sesibona ke nomphakathi uqashe kahle sebenala eMandeni nje bakade enizothula lo msebenzi kukhona nani kade beyingcenye
kunjalo ibridge nje lana nje sisifake imali ngo 31 million abantu abawu 32 bakwazile ukuthola bathola ama opportunities abadala nabancane nabaphila nokukhubazeka nabakwazi babathola kodwa futhi akugcinanga lapha kunabantwana bayi youth abawu 10 abatrainiwe bafundiswa benze ama practical bane difficulties ikhuluma nje sebengakwazi ukuthi basenze noma yikuphi la kuthuna kunomsebenzi ukuthi kwakhiwe inqalazinda ingakho sithi umsebenzi wethu ukuthi sithuthukise abantu bakithi nala singafika khona sizofika ingakho ngomgqibelo sobe sihambele indawo yasedumbe la khona sobe siyothula khona ama project amabini ngoba abantu bakhona kade sebekhale kakhulu nomgwaqo oyi gravel ongahambeki siyosusa kuba yi gravel sosetiyeleni sithi nasemakhaya badeserve ukuthi bathole itiyela nakhona la sisazobuya u-D883 khona la enyoni oyi gravel abantu bakhona bakhalile kanti ngenhlanhla vele suku iprocess ukuthi siwu-upgrade siwufake itiyela sizobuya sizothula usonkontleka siyenza amasoyi singashiyi usonkontleka aba sifuna masiqeda kuthula usonkontleka lingapheli iviki amaviki amabili lingaqala kusetshenzwa kuqhashwa abantu yingakho sithi akufanele kube khona indawo azona zengahambe kukhona sifuna kunuke itiyela sinamathisele usimende si-regravelation wonke imigwaqo eyi-regravel
Avela waqeda ke ngene empela ku MEC sesomdedela vele avela washo lamagama engathi ngisazowasho ukuthi kwazi uNatal kuthiwa ke kunulwa ke tiyela kunameka usimende bese ke kushunqa lona ukuthi uhlasimbe ke sesikudedela MEC ngiyafuna ukubheka nanokuthi ngeke ngisho ngaphambileni ukuthi ngomhla ka 29 eNingizimu Afrika kulindele ukuthi ke ibe sokhethweni lokwazi lonke ufuna ukuthi uhlasimbe kusinike nje awakho amagama nje kakhulazi sesikudedela
Izolo abaholi bamapolitical parties bebehlangene bonke no IEC bayozikomitha ukuthi ukhetho fanele libe nokuphepha libe nokuthula. Siyafisa ke nami njengomphathiso waka Community Safety and Liaison sigqugquzela abantu bakithi ukuthi akube khona impilo yokuthi sikwazi ukuthola return sekwazi ukuthi omunye umuntu uma yenye inhlangano akasona isilwane akufanele kuliwe kodwa kufanele kube khona ukuthula abantu sibavumele bayovota bevotele into two of the inhlangano abonayo ukuthi iyona ezobasiza kungabikho abantu abalwayo ngenxa yokuthi omunye ugqoke isikibhe sithize siyafisa ukusho ukuthi sibambisene namaphoyisa igebengu silwa nazo yingakho na izolo lapha enquthe ward 1 bekhona ungqongqoshe ubaba ucele la khona kade siyolamula impi isuka eGoli iziyofika lapha eQhudeni ngomsebenzi wethu ukuthi bekhona ukuthula emakhaya abantu bakwazwele emakhaya ngokubambisana singakha iKwaZulu-Natal iye phambili
Sibonga kakhulu MSC sibonga kakhulu umphathiswa kuhlezi kuyintokozo ukuthi ke sibe nawe kulesi khathi samanje
sibonga kakhulu sibonga lele emakhaya
Loke na kanjani bekuyena ku umphathisa uzokuthutha ukuphepha noxhumanisa komphakathi khona ke la esifundazweni saKwaZulu-Natal umhlonishwa uSipho Hlomuka uNgidi ubophela esho ke ngesiqubulo ke sithi ke na kanjani kwaZulu-Natal kunuka itiyela kunamekwa uSimende futhi ke kushunqa uthuli njoba ke santu ke namhlanje sigqaqeleke la endaweni ebize ukuthi ngihlangana ne sport field ku ward 16 eMandeni local municipality endaweni ebize ukuthi ke Senyoni esigodini sasendulinde Hashtag Freedom Month yona kenyanga sikuyo hashtag sithesha wayawaya hashtag inqola yentuthuko kulongeleke isikhathi nakanjani sithi ke imizuzu ngamashumi amabili nasishaka lelunye ngaphambi kwalibombane ihora lesine namhlanje kuntambama lesine ke vele ke insuku njoba ke insuku zishumi nesishaka lombili kuyona inyanga kambasa kunyanga ka 2024 njoba ke sesazi ke namhlanje sila ehlangana ne sport field ku ward 16 lapha ke eMandeni endaweni ebizwa ukuthi ke la esenyoni esigodini sibiza ukuthi ke sendu linde kanti ke sandu ke inyanga sikuyo inyanga la sithi ke khona si exerciser noma ke sibungaza inkululeko eNingizimu Afrika iminyaka engamashumi amathathu sangena ngaphansi kwenkululeko kanti ke namhlanje sihamba ke la nomphathiswa wezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa komphakathi ubaba uSipho Hlomuka uNgidi ubophela kanjalo ke nomnyango njengokuphathiswa kwawo ngalesi khathi ke samanje sikhuluma ke nelungu lomphakathi uBongani umfoka ngemadla ukovu uNtusi Enkomo wasele ithuba mfethu sikubingelele sikwamukele emsakazweni
ngiyabonga ukuthola ithuba ngiyabingelela nami ngibingelela nabalaleli emakhaya
Kuyintokozo ukuthi sibe nawe ngalesikhathi ke samadlokovu. Hlasimpe ke ungathinde uPaula kwakho. Siyabona ukuthi la umphathiso zokuthutha ukuphepha nokuxhumana sekomphakathi kanjalo ke nomnyango wonke ubuze uletha ke la i-bridge noma ke i-bloho la libizwa ngokuthi ke imsemsunduze. Kuthiwa ke sesihlala isikhathi eside lingekho and abantu abaningi kuyakhombisa ukuthi ke belidingeka leli bloho ngoba kanti bethe bangabe khuluma ne-epic ngaphambili bakuveza ukuthi leli bloho lizodala omkhulu umehluko kakhulazi empilweni zabahlali nomphakathi wakhona ke la eMandeni ngasilandisa kafushana
njengoba sengishilo ngiyabonga ukuthola ithuba cha ukufika kuka ngqongqoshe uHlomuka siyakuthokozela kakhulu siwumphakathi wase ward 16 nomphakathi osondelene futhi nomphakathi wase ward 16 njengoba mina ngiqhamuka e ward 18 kodwa ngokomlando siqale saba u16 sonke ungakabikho ward 18 and ukuvula kwaleli bridge ngiyakhumbula kahle kamhlophe njengoba nosekela mayor uBL Magwaza eshilo wathi abantu bewela lapha ebridge babe lalingekho babewela emfuleni bephakamise ingubo zabo kumuke nabantu ngaleso sikhathi and isikole nje ngumakhelene waso lesi 600 nje namhlanje mina ngafunda kusona ngiyalikhumbula kahle impela lolo sizi lolo kuneyitolo lapha phesheya enyoni okwakiwa kuzona uma kuthiwa kugcwele umfula kwangayeki kuzona noma futhi kufanele kuziwe esikoleni sasingakwazi ukuza esikoleni ngenxa yokuthi kwakungena bridge ngaleso sikhathi sasihlala silinda imvula ize inqamuke namhlanje ke kube inqophamlando ukuthi sibone ungqongqoshe efika ezozivulela ibridge siye sesibone ihambeka kalula abantu sebehamba phezukwalo neimoto sekuhambeka kalula kuzona
mfowethu sesikudedela ngiyafuna ukubheka nanokuthi ungathini kakhulazi kumalungu omphakathi ukuqinisekisa ukuthi bayiphatha kahle lenqala sizinda esenikezwe yona nanokuthi hlasimpe ngaso sonke isikhathi ihlezi ivikelekile ngoba sesibona kakhulazi mase kunembikisho noma kungenami kumphakathi uthole ukuthi umphakathi na kanjani usubhidliza yona noma ke usulimaza yona lenqala sizinda uhulumeni aqinisekisile ukuthi na kanjani uyayilekelela kuyona
siyafisa nje ukugcizelela kakhulu ukusho emphakathini ukuthi njengoba kulethiwe nje inqalasizinda ize ewardini yethu izosiza futhi thina njengomphakathi uma sesiyicikela phansi ithina futhi sizobuye isikhale sithi uhulumeni akenze lutho siyakhumbula nje la kwaSithebe njengoba kunendawo enamafemu kube yiwona futhi umphakathi kwaSithebe owashisa amafemu abazali bethu bebesebenza lapha emafemini namhlanje bahleze emakhaya abasasebenzi yizo izingane zakhona emphakathini ebeyishisa umphakathi siyafisa ukuthi nje njengomphakathi nezingane esizalayo sengathi singaqinisekisi ukuthi uma kukhona abantu abanganelisekile ngento ethile sengathi ithi bengafunda ukuthi ba-report ngendlela efanele ikhalazo zabo hayi ukuthi intukuthelo yabo beyikhiphele kwinqalasizinda esiza thina futhi njengomphakathi
Mfoka Madlokovu kube indokozo kakhulu sibonga kakhulu isikhathi sakho nethuba lakho sinikezelana namhlanje ntambama
ngiyabonga kakhulu nami
Kulungile besikhuluma ke la nelungu lomphakathi khona ke la endaweni yaSenyoni kwaSithebe ngathi mina kwaSithebe njobe bethi abanye Senyoni ngathi ukuthi kwaSithebe njobe sechaza nje uMakadlokovu uNtusi yankomo namhlanje silandisi kakhulukazi ngomlando wayona le ndawo lapha ke eMandeni local municipality la sikhona ke hlangana neSportfield namhlanje kulesine lo mama bomkhuleko ngithemba ukuthi ke nikhuleke kahle bomama namhlanje khumbula ke na kanjani thina ikakhulukazi sizibiza is going to get eaten outside broadcasting facility okwethu ukuthi sikuthathe bese ke sikubeka noma ngasiphi isikhathi noma ingasiphi ke isikhathi ngalesi sireke sama